Sounds like forever.
Mazo the Beat Killer.
T-Boy.
Nagidi kocha. Oh, baby. Nakupenda sana nataka ujue. Wewe uko moyoni sina mwingine zaidi yako. Wewe ndo chaguo la mimi na mimi ndo chaguo la wewe. Unipende nikupende tusije tengana. Oh baby, I love you, I love you. So siri atakoma tenta kwambia, takwimbia penzi letu tamu. Tamu, tamu, tamu. Penzi letu tamu, tamu.
Najituma sana na ilo unajua siri ya nini. Habibi, kunyeshe sana chakwa kenajua mimi niamini. Penzi letu shalikatia bima, japo wezo sina, oh mimi sina. Manzenu shazamaga kisima, paka nguvu sina, oh mimi sina. Penzi tulifanye sherehe, isiwe Ukraine na Russia. Tuwalike waze, na mini baraka tapata. Afu watuombe, watoto tuzidi kupata. Na tuwasame, kina presta kazi kutupasha. Aditi manda maliza hapa natia komo. Shikani loya waza wenda nikapata somo. Uliza unaweza zingatia yali yomo. Oh baby, nitamu.
Oh penzi letu tamu.
Tamu, tamu, tamu.
Sukari.
Penzi letu tamu, tamu.